dowladda Puntland oo hoos tagta degmada Hawdiinle ee gobolka Bay ayaa shacabka ku nool waxa ay dhibaato ku qabaan helitaanka biyo nadiifa, iyadoona warihii ay biyaha markaasi ka cabi jireen ay biyo yareeyeen. Inta ku jirtana ay yihiin kuwo markaasi wasaq ah oo caafimaadkooda aan marka u wanaagsanayna. Dadka deegaanka tuulada Puntland ayaa isku dayay in ay markaasi ceel gacmeed qotaan si markaasi biyo ay ugu helaan, balse waa ay markaasi u suurtageli weysay. Haddaba waa kuwan qaar ka mid ah odayaasha tuulada Puntland ee hoos tagta degmada Hawdiinle ee gobolka Bay oo codsaday in markaasi loo hirgeliyo ceel biyoodo ayna tahay markaasi mid ay baahi weyn u qabaan.
Unareer busde enna oo meengna bimahaniin dhow waranoo gureen walaalku muslimiinta derji xasan alasi may fadaane inni una eelaniin dur umutun intako oomang dad iduunyiko oomang rafaadsan dhulkaana eelalay godowayni gaanka godowayni dhulkii hoobatumuinitula qoda araadi baakii dumaas warhiinhayne hata qodaw mal aragaw may fadaane eelkonani sadaqaysada adunyii aakhare lankii walkabasada ku dhurowaki liibane unuunu ku do'aayaanna hoob ilaahay karaanagada oomangna nahana deer walaanyagaana muslimiinta e garamasiyaan dhalidhidaha iyo dadiduunyiika oomangna isinhegin ilaahay dartiis eelanin suubyo waraabno fadaan reer busde enna tuulayaal badangaa hoos fadheedayaan hoob ilaahay karaanagada garamanaysi samafalaha sang maalan walaalkana ungweerni walaal adi samafale ee muslimiinta niingal ee niingal gaali aridii awlaadaa ka oomangna meelunu gurana male kooreebayaha iraabtii lankii baha magrabkii lay koowee koo miidow aha dhinaawyo tiihaniindhowa usuge hoobunuseenna lahabuusida biyoogiyaa dhinaaw e mal waraabo kor awlaadii shibang lay durmaayan amaba aawka yimaadan shibin biyosiinka dheenna gali inta karafaatagna ka dandaroysagna walaanyagaana muslimiinta e ilaahay gargaar lena niingargaaro fadaana
salaam baadiga may baan baahangna lan ala lanki ilaahay raxmaan hay walasi ini eelniin qoda ini galan ku qodno iska deynaysa natunkan siyeedni tirmadirroogi waa bunuuba ilaahay dowlahay niin hashibuuriyama walabaka leedafani haddana may baan baahangna ini eel riigani niin qoda biima haniin dhow biyoy haniin dhow saddex saal lan dareere dhinaaw miidow kan galoh lanki hiraabti baawabakooy haddii kale umagnagadaw dad iduunyika ka oomagna mayba falaana lan ala lanki ilaahay walasi muslimiinta dalki dibidiba rooga inay beesi ilan welwalisunihaynin sadagaysdo eelkadnin buji riigadnin qodo an baahangna